namaraso ni yungami ya virie maya no koreshe guzumufu wa maraso na yogamo nere gose haleluya aranyeza 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 So na yoga mo nere gose haleluya aranyeza 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 siga evirwa no mucho sinyirinda jira chise kungo izumanzi Matuwe na Yesu Yuzu mufu wa maraso Na yogamo nere gose Haleluya Aranyeza, aranyeza, aranyeza Begu unungu tangaje Kwejeshwa maraso Wanyujuje numuchiza Yesu wabambiwe Nduzu mufu wa maraso Na yogamo nere kose Haleluya aranyeza, aranyeza, aranyeza